about it, yeah.
She does my pose to humiliate. Voila, yeah. When you meet her, hakuna wajenzi. Voila, yeah. Na mipango na panga mwenyezi. Voila, yeah. She does my pose to humiliate. Voila, yeah. When you meet her, hakuna wajenzi. Voila, yeah. Na mipango na panga mwenyezi. Voila. Maisha magumu mtani kuna njaa, tumepigika ile mbaya. Mama watoto analia njaa, kuna wengine wanakaya. Chunga life kuna vita, haya mateso yatakwisha no. Haya mapito yatapita, labda tuombe Mungu tutafika kesho. Huwezi kujua alichopanga mwanzo, ubongo sumua ushinde vikwazo. Huwezi kujua alichopanga mwanzo, ubongo sumua ushinde vikwazo. She gets my positive humiliate. Voila, yeah. Kwenye miti hakuna wajenzi. Voila, yeah. Na mipango napanga mwenyezi. Voila, yeah. She gets my positive humiliate. Voila, yeah. Kwenye miti hakuna wajenzi. Voila, yeah. Na mipango napanga mwenyezi. Voila, kama kuhaso tunahaso sana, paka jua linazama. Kwenye maisha mengi ya ujana, kuna mambo mengi sana. Ewe kijana chunga sana, sije ukamkumbuka mama. Chunga life kuna vita, haya mateso yatakwisha no. Haya mapito yatapita, labda tuombe Mungu tutafika kesho. Huwezi kujua alichopanga mwanzo, ubongo sumua ushinde vikwazo. Huwezi kujua alichopanga mwanzo, ubongo sumua ushinde vikwazo. She does my positive humiliate. Voila, yeah. Kwenye miti hakuna wajenzi. Voila, yeah. Na mipango napanga mwenyezi. Voila, yeah. She does my positive humiliate. Voila, yeah. Kwenye miti hakuna wajenzi. Voila, yeah. Na mipango napanga mwenyezi. Voila, yeah.